Thank you. Fufu wa wanne mu, unyoze buru jeli beyo.